Ebyo bitadde kubali minisita w'ekikula ky'abantu ebyemirimu n'okwekulaakulanya peace mutuuza ayagala wabeewo kaweefube baakolebwa okulaba ng'abakyala n'abawala mu ggwanga lino bayisibwa kyenkanyi n'abaami bwe gutuuka ku kufuna obuweereza omuli obwenkanya ebyenjigiriza ebyemirimu ssaako n'obulala. Ono agamba nti emiziziko egiriwo naddala mu buwangwa omuva n'endowooza nti abakyala balina kuba wansi w'abaami gisaana giggibwewo wabeewo obwenkanya wakati w'enjuyi zombiriri. Ono okwogera bino abadde alambika enteekateeka z'okukuza olunaku lw'abakyala okuziwa buli ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogwokusatu buli mwaka mu nsi yonna, ng'omwaka guno wano mu Uganda emikolo emikulu gigenda kuyindira ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo.
Tulabye enfunda eziwera abakyala nga bayita mu kusoomoozebwa okunene ennyo mu by'amateeka ng'oluusi tebawulirizibwa emisango gye bateekayo egisinga obungi gyegirwawo okuddibwamu obujulizi ne bubula fayiro oluusi ne zibula oluusi ne basirisibwa emitendera emiwanvu ennyo gye bayitamu okutuuka ku justice oba obwebange bwabwe n'oluusi okuba nti abamu tebamanyi wa gye bandibadde batuukira okunoonya eddembe lyabwe. Abakyala bayita mu buzibu nnyo okufuna ensimbi oluusi ne balemesebwa n'okukola nga abaami baabwe babalemeseza okugenda okukola. Abaana abawala abato bawalizibwa okugenda mu bufumbo nga tebeeyagalidde. Endowooza nti abakyala bateekwa okubeera wansi w'abaami tetwagala okuba nti tekyanaenya ate tumalewo buli omu afune emikisa gyenkana ne gya munne.